kwa nini my love? Penzi lako sio shubiri, nikilinywa mpate ukicha. Hawaoni dalili, eti lini tutachana. Shika moja shike mbili, tenga na uzaifu walafu. Magago wani blessi, maisuti weshi la mambo yende freshi. Kwa nado deshi freshi, azisaka kila chaka kia hata blessi. Magago wani blessi, maisuti weshi la mambo yende freshi. Kwa nado deshi freshi, azisaka kila chaka kia hata blessi.
Come closer, baby, come closer. Unantosha, baby, unantosha. Come closer, baby, come closer. Unantosha, baby, unantosha. Nikiwa nawe najihisi niko fine, 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 fine. When it's 6 in the morning, open my eyes, na, 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 na.
Mina kupenda gaga wewe. Usinifanya gani baga we. Mukini achata kufa mapenda. Baki na nani joni kupate.
Mina kupenda gaga wewe. Usijifanya gani paga we. Ukina chanta kufa mapenda. Baki na nani njoni kumbate.
Unanipaga mapenzi na siyo fini. Kiwa nawe na jiamini. Unanikosha la mama. She beautiful, I got a no 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 for you.
Baba go wani blessi. Baisuti weshe la mambo yende freshi. Nikuwa na do utashi freshi. Nazisaka kila chaka jata blessi.
I got a love for you. Mapenzi yetu mwendo kasi tuende feri my boo. I know, nilipo toka nisha nyanya sika. You know, nipe love kwako nimefika.
Come closer, baby come closer. Unantosha, baby unantosha. Come closer, baby come closer. Unantosha, baby unantosha.
You are so sexy, mina weni memechi. Usinipe kesi, ukaleta na gidosi. Uje Jumamosi, kupige mindikasi.